Fox made it.
Cha ajabu munishiki unigusi, ila moyo wangu nyanga nyanga. Mwili wangu auvutwi, aupigwi. Tatizo moyo wangu unashindwa pambana.
Got this feeling.